Yeah, ayy, sipendi zo form kwani Jumoro alishuka na mali mtana kirambo sanga uko flani Chala ilitrekisa majini ya nani Kumbi wangasa likuwa sham city Boy alishindo ni gani no mano wezi pata nangyosa ni itakwa nyoka api Story za nyoka ndo staki Nasi anga skizi vijana meshika na shindo ameshikia wapi Minol za tuma rangapi kumingia stage tukangusha mabati There's too many fish in the sea ni saku na shark na kuna tilapia Kuna wenye ukulaga vifiti vibana kuna wenye ukulaga mafi eh, Niko idha Ay, vili takuji na wasi Asha na mbaga ni soft Nika mwambaga reverse Okay, what? Drop it like baby, a slow Aka na mbaga ni soft Nika mwambaga reverse Niko idha Vili takuji na wasi Asha na mbaga ni soft Nika mwambaga reverse Okay, what? Drop it like baby, a slow Aka na mbaga ni soft Nika mwambaga reverse
Kuna sosla ni mtani ya na gari lakini ya udedi mamboch Ata na shindo ni aji I thought tukiwa na ganji maskimbi uflock So mina wifaki upiganga shao mangware kichak tuko ndani ya baf Mini wasafi na chazanga chafu So ni nanguna wawili watatu mshinda matafu Maskani na kunyonga uchi ya njoti Nito kunyamba kusema kwa ploti Nita ni baba jugeri ni foti Kata joja beki shika si chochi Fika kahawa ukule makofu Kiza baridi joshika kikoti Jumu nikali utakula maswaki
chini Niko idha, vili takuji na wasi Asha na mbaga ni soft Nika mwambaga reverse Okay, what? Drop it like baby a slow Aka na mbaga ni soft Nika mwambaga reverse Niko idha, vili takuji na wasi Asha na mbaga ni soft Nika mwambaga reverse Okay, what? Drop it like baby a slow Aka na mbaga ni soft Nika mwambaga reverse